Yeah. Bini Unoki, Unju. Yeah. Sama goli, you know what I'm saying?
Ona wame jam, they don't even know me. Wananita sam, my goli. Ona wame jam, they don't even know me. Wananita sam, my goli.
Wanashindwa ni kadiria waki round off kwenye sports roundup. Unju niko top wako down low. Kwa downloads kila siku na kimbiza. Niondole kiwingu na kigiza. Skiza, bongo shobo sana. BSS na wachana mpaka TFF. Wote kichef chef. Awataki hata CV zijengwe. Ningeonekana vipi bila TP mazembe. Kuna tofauti kati ya BD na mbwembwe. Mimi na wewe au BP na gwengwe. Funga Yanga, funga Simba, funga Jia, Samata wa rap, nyavu jinsi nazifumania. AKA Sam Magoli, nawakilisha Tanzania, nime jam na mori. Usijitoe ufam kamogi, bongo nzime liandamana, nime kam na trophy.
Ona wame jam, they don't even know me. Wananita Sam Magoli. Ona wame jam, they don't even know me. Wananita Sam Magoli.
Hey yo, napokea noti, sipokei chenchi. First 11, sitokei benchi. Sipotei banki, wakini pay genki. Na save kila digit, siko say senti. Cheese tu kachala, uwanjani ndo msala. Na wakilisha Mbagala, panyumba mbele jalala. Magari ya bembaya, nasi sau dala dala. Mbwana Samata Road, nimepewa barabara. Bele kwa mbele mazee, sirudi nyuma. Siya mafanikio, nidhamu na kujituma. Waloendekeza NASA, tumewaona wame Buma, big up kwa mlisho ngasa pambana chana na rumors. Amani kwa ulimwengu, mwanangu wa dhahabu. Mafanikio yangu kwako yaongeze ghadhabu. Niko juu wanga hamna story. Unju Bini Unoki aka Sam Magoli.
Wana wame jam, they don't even know me. Wananita Sam